Roman ko en sura sappo e jowi aya cappande didi e tati yaki cappande tati e tati Bulus e yidi yaki gariri Roma amma joni nde jottinmi kuugal am to bigeje de nden de duubi duddi emi haabi yiki on emi yidi yaaluki to modon terel ngel jahaimi Asbania emi yidi ballo yam yaton gada mi nani beldum joddaki e modon balde sedda joni bo mi yahai Urushalima gam mi yarana yimɓe Allah ballal gam tokkuɓe yeesu gonɓe Makedoniya e Akaya ɓe nani belɗum hokkuki dokke gam walluki ɓe ngalana nder yimɓe Allah nder Urushalima ɓe nani belɗum waɗuki non gonga to maɓɓe ɗum warti bo yoɓuki nyamande gam to yimɓe na yahudanko'en keɓi geɗal nder fi boɗɗum ɗum Allah waɗani yahudanko'en alkawal nden e hani ɓe balliraɓe jawdi maɓɓe nden to mi yottini kuugal ngal wato mi hokkiɓe ballal ngal ɗum hawritaniɓe mi nangai lawol yaki leydi Asbania dow lawol am yaki Asbania mi yalai to moɗon emi andi to mi wari to moɗon mi wardai e barka Almasihu fuu bandiraɓe am gam jomirawo meɗen Yesu Almasihu e yidde nde Ruhu Allah hollata emi toro on balleyam waɗuki do'are na seɗɗa tore Allah hisnayam daga juuɗe gayuɓe tokka Yesu gonɓe leydi Yahudiya nden toremo o waɗa koliɓe Yesu gonɓe Urushalima jaɓa ceede ɗe jaranaymiɓe gam to Allah jaɓi mi waroyay to moɗon nder belɗum ɓernde mi siwtodo e moɗon Allah jomu jam wonda e moɗon on fuu amin. Nder ayaje ɗe janguɗen ɗo Bulus e tabbitinana tokkuɓe annabi Isa gonɓe gariri Roma niya muɗum yaki to maɓɓe to ummake yaki leydi Asbania o yaloyay to maɓɓe gam ɓe sumpotira nden ɓe ɗoftamo yaki leydi Asbania bo nonno o wi nder aya cappanɗe ɗiɗi e tati yaki cappanɗe ɗiɗi e nayi amma joni nde jottinmi kuugal am to bigeje ɗe nden de duuɓi ɗuɗɗi emi haaɓi yiki on emi yiɗi yaaluki to moɗon terel ngel jahaimi Asbania emi yiɗi balloyam mi yahaton gada mi nani belɗum joddaki e moɗon balɗe seɗɗa gada Bulus holliɓe dalila ɗum waɗi o heɓayi yahiloyki to maɓɓe bo nonno o waɗannoɓe alkawal nden o tabbitinaniɓe to ummake yahdu leydi Asbania o yalay to maɓɓe gam ɓe ɗoftamo ko ɓe ballamo yaki ton amma arande sey to o yahi Urushalima taw ɗume yarata Bulus Urushalima taw ummano leydi Asbania gam wajinki habaru belɗum aya cappanɗe ɗiɗi e jowi yaki cappanɗe ɗiɗi e jowenayi o wi'i joni bo mi yahay Urushalima gam mi yarana yimɓe Allah ballal gam tokkuɓe yeesu gonɓe Makedoniya e Akaya ɓe nani belɗum hokkuki dokke gam walluki ɓe ngalana nder yimɓe Allah nder Urushalima ɓe nani belɗum waɗuki non gonga to maɓɓe ɗum warti bo yoɓuki nyamande gam to yimɓe na yahudanko'en keɓi geɗal nder fi boɗɗum ɗum Allah waɗani yahudanko'en alkawal nden e hani ɓe balliraɓe jawdi maɓɓe nden to mi yottini kuugal ngal wato mi hokkiɓe ballal ngal ɗum hawritaniɓe mi nangai lawol yaki leydi Asbania dow lawol am yaki Asbania mi yalai to moɗon emi andi to mi wari to moɗon mi wardai e barka Almasihu fuu Bulus e wangina ɗo dalila ko yaratama Urushalima woni o yarana tokkuɓe annabi Isa wonɓe Urushalima ballal ko ceede ɗe tokkuɓe annabi Isa wonɓe leydi Makedoniya e leydi Akaya kawritaniɓe ko waɗi tokkuɓe annabi Isa wonɓe leydi Makedoniya e Akaya kawritani bandiraɓe maɓɓe tokkuɓe annabi Isa wonɓe Urushalima ceede woni e carel ngel ko e jamanu ɗum ɗum waɗi hokkere e weelo kallugo nder Urushalima yimɓe kaɓda e torre gam siya nyamdu gam non tokkuɓe annabi Isa to leyɗe ɗe Bulus wajinaniɓe habaru belɗum nani jurumɗum bandiraɓe maɓɓe gonɓe Urushalima kawritaniɓe ceede gam ɓe ballaɓe gam non o wi'i to mi yottini kuugal ngal wato mi hokkiɓe ballal ngal ɗum hawritaniɓe mi nangai lawol yaki leydi Asbania dow lawol am yaki Asbania mi yalai to moɗon aya cappanɗe tati yaki cappanɗe tati e tati wi'i bandiraɓe am gam jomirawo meɗen Yesu Almasihu e yidde nde Ruhu Allah hollata emi toro on balleyam waɗuki do'are na seɗɗa tore Allah hisnayam daga juuɗe gayuɓe tokka Yesu gonɓe leydi Yahudiya nden toremo o waɗa koliɓe Yesu gonɓe Urushalima jaɓa ceede ɗe jaranaymiɓe gam to Alla jabi mi waroyay to modon der beldum bernde mi siwtodo e modon Alla jomu jam wonda e modon on fu amin do en nani bulus e toro tokkube annabi Isa wonbe Roma be ballamo der doare gam fi didi ko tati arande o wi e mi toro on balleyam waduki doare na sedda tore Alla hisnayam daga juude ganyube tokka Yesu gonbe leydi Yahudiya gam yawdan ko en be kolaki annabi Isa e monnana bulus na sedda gam non bulus e toro Alla hisnamo daga juude mabbe cerel ko bulus ummani Urushalima bononno nande der deftere kuude lilabe dum wadi ka wagginki mo to yaa Urushalima gam bone e torra kalluka e hedimo non bo dum wadi der deftere kuude lilabe en nani no yawdan ko en be tokkaki annabi Isa nangiri bulus e gidi mbaramo sende soji en ko tadibe teti bulus daga juude mabbe e non Alla jomirawo hisnir bulus da be barimo den fi didabum o wi toremo o wada kolibe Yesu gonbe Urushalima njaba cede de jaranaimi be bulus e toro Alla wada yawdan ko en tokkube annabi Isa gonbe Urushalima njaba ballal gal o waddani be gam yawdan ko en nefa yimbe na yawdan ko en gam non bulus e nyuma nde yimbe na yawdan ko en tokkube annabi Isa kokkimo ballal gal dum wadoto yawdan ko en ganya dum kanjum wadi bulus e toro Alla wada be njaba ballal gal nden fi tatabum o wi to Alla jabi mi waroyay to modon der beldum bernde bulus e yidi yaa to tokkube annabi Isa gonbe gariri Roma der beldum bernde na der mettam iram amma kayto bulus heba ino yidi gam der kuude lilabe en nani no bulus yottori Roma e happi bi furusuna konde bulus yottake gariri Roma amma nano yiduno der beldum bernde gam o yahi gariri Roma e mo happi amma fu enon bononno nande der deftere kuude lilabe bulus yidi e tokkube annabi Isa wonbe gariri Roma hama wajinani be habaru beldum bandirabe am tokkube annabi Isa do e kitina en to Alla notaki doare meden no gidden bononno hebi bulus to en gewru Alla jomirawo e buri anduki ko wodani en gam non se ndaroden e sembe der imanu meden en getta Alla en mantamo der kodume gam non emi do Alla jomirawo wonda e meden dauta sembidin ki imanu meden amin.